Tuleme kwera bila mangu timukamata tule kulira Ntiera manyi galina bwaje yaitana ko Tuleme kwera bila mangu tibyetulira biulira Nobulumi bwaitamu amala kubupima obusobola Tulwazanga twemulugunya twefulira ddala bategere mbeera okusinga oyo yagissa mu nkola Tufiirwanga twekubagiza twefulira ddala balumiddwa okusinga oyo taata tulaba mu bulumi Nga naye tulina kusaba Nti kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo Obusawo bw'Omukama tewaliyo abuvuganya Tuleme kwerabira mangu Ntyomulabe ya mulabisa maso
Amulaba na maso ye
Ntyera mulaba wayimiridde Nga kukubwa busale Tuleme kwerabira mangu Ntiya buyimirira nga mu maso Nga gwoli elyo lya butala Antyo somoso kufano kuzira Tulwazanga twemulugunya twefulira ddala bategere mbeera okusinga oyo yagissa mu nkola
okusinga ye
tukabanga twekubagiza twefulira ddala balumiddwa okusinga oyo Yesu atulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba Tukozeeko tukoze naye tegwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu
Yesu
Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo Obusawo bw'Omukama tewaliyo abuvuganya Kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo
Yegwe
nantamekwa Obusawo bw'Omukama tewaliyo akuddamu Kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Feno tujanjabye tufubye naye tegwasembayo
naye gwasembayo
Obusawo bw'Omukama tewaliyo abuvuganya